sanyukira mwoyo ero munyweze tunda ye yatukata awamunza nawe mukwano ya kwabasinga kusaba kuliriza
mazima kuliriza
sebaka
paka mte kumacha
katunda wa manyinyo
yeye tutonda
no kwagalo kwa manyinyo
tiki singa kwagala
mazima puliriza
simanyi chakua